Yeah.
I praise music, baby. Ooh.
Yeah.
So zushi so wango hii ni true say. Hizi mambo shatokea wala songo pay. Mana bizi mnanijua huwa siko say. Zilikuwa siku mbaya tena hazifai. Scary days, scary days, those are scary days. Scary days, scary days,
scary days,
scary days, those are scary days.
Yo, 1983 siku sito sahau. Mgeni ametimba bongo tena mgeni ni shy. Na hakuja kutupoza hata machungwa angalau. Na mzungumzia ukimwi aka Mr. Chai. Alikuja na ulimbo katunasa. Kakomaa bongo atakitoka mpaka sasa. Yeah, 1999 siku ikawadia. Siku ambayo Tanzania yote ili mlilia. 14 mwezi wa 10 siku naichukia. Baba taifa tupo naye nduka aga dunia. We mpigania uhuru wetu baba pumzika. Japo umekwenda sisi daima baba tutakumbuka. 1998 bongo ikalipuka. Tarehe 7 ya Agosti wote simu nakumbuka. Shambulizi la kigaidi la balozi ya Marekani ni vilio na machozi. Na warudisha nyuma japo roi na uma. Haya mambo so siri na inabidi sema. 1996 MV Bukoba. Mpaka unaisi umkosi nani katuroga. Tarehe 21 Mei bongo kazi zima. Taarifa zikafika MV Bukoba imezama. Mamia kwa mamia wamepoteza maisha. Na mini mali pema Mungu kawapumzisha. Tarehe 5 Mei 2013 shambulio la kanisa na likondoka na watu. Nazungumzia Arusha kanisa Katoliki. Najua wengi mnajiuliza hizo na kumbuka vipi.
So zushi so wango hii ni true say. Hizi mambo shatokea wala songo pay. Mana bizi mnanijua huwa siko say. Zilikuwa siku mbaya tena hazifai. Scary days, scary days, those are scary days. Scary days, scary days, scary days, those are scary days. Scary days.
Tarehe 24 Juni 2002 ajali mbaya ya treni ilitokea so city. Mamia kwa mamia walipoteza maisha. Najua na waumiza sana navyokumbusha. Wezi fika unapokwenda kaa ujui ulipotoka. Mungu kawapenda vyema kuwakumbuka. 2008 tarehe 7 Februari wacha ni wachane. Sababisha mpaka wazili kujiuzulu chefu. Zili trendi kote kwa radio mpaka kwa video. Bila shaka mpaka sasa hata nyinyi mshajua. Kama nchi mpaka sasa mengi tushapitia. Muhimu moja kupendana kuombeana na dua. Siku zinatisha unaogopa mpaka kuziadithia. 1978 ndo sitaki kumbuka. Japo sikwepo duniani habari tulizipata. Kwa Mboganda Tanzania mbona kilishanuka. Vita ilidumu takribani kama miezi sita. Scary days kweli zinatisha. Back in the days sana wakumbusha. Yani those days kweli hapa kutosha. Okay anyways, kwa leo inatosha. Ila pana iweje tena nina sahau vya mana. 16 mwezi wa 3 2020 ni noma. Kesi ya kwanza ilitangazwa bongo kuhusu corona. Wapo walogua, walokufa pia wapo walopona. Muhimu kusali na kutubu Mungu atatuponya. Majaribu tutashinda pia tutasimama. Yeah.
So zushi so wango hii ni true say. Hizi mambo shatokea wala songo pay. Mana bizi mnanijua huwa siko say. Zilikuwa siku mbaya tena hazifai. Scary days. Scary days, those are scary days. Scary days, scary days. Scary days, those are scary days. Scary days.
Tanzania, hata kwenye nyakati ngumu na zisizovumilika, bado tumeweza kusimama kwa umoja na mshikamano kama taifa. Ni hakika zilikuwa scary days.